kaliya xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada Richard Stengel ayaa sheegay in dowladda Mareykanka oo la kaashanaysa dalalka Islaamka ay bilaabayaan dadaal la doonayo in looga hortago dhalinyarada kooxaha argagixisada ku biiraya. Stengel ayaa hadalkan ka sheegay wareysi uu siiyey TV-ga Al-Xurra ee VOA ay bahwadaagta yihiin. Wareysigaasi waxaa noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada Richard Stengel oo wareysi siinayay telefishinka Al-Xurra oo bahwadaag la ah VOA ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin qorshe ay dowladda Mareykanka iyo wadamada Carabta iska kaashanayaan oo lagula dagaalamayo awoodda ururada argagixisada ee dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada. Ugu horreyn, Richard Stengel ayaa ka hadlaya sida weerarada ururada argagixisadu ay u mideeyeen dalal badan.
Perverse way, almost, terrorism tends to unite people. And I think what happened on 9/11 was something that united people in the world against terrorism.
Waa arrin cajiib ah oo inta badan dhanka kale u shaqeynaysa, taasoo ah in argagixisanimadii ay noqotay mid mideynaysa dadkii kale. Waxaana taas sabab u ah wixii dhacay 11-kii bishii September inay ahayd wax mideeyey dadka dunida ku nool oo hal meel ay ugu soo wada jeesteen argagixisanimada, kuwaas oo garwaaqsaday in Mareykanku uu yahay dhibana ay waxyeelo ka soo gaartay argagixisada oo dhibaatadaasna ay tahay mid la wada arkay. Waxaana dhihi karaa xulufooyinka iyo saaxiibadeena Carabta tan iyo wixii ka dambeeyey xilligaasi waa kuwo sii xoogaystay saaxiibtinimadooda iyo xiriirka nagala
dhexeeya.
Kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan dhinaca diblomaasiyadda iyo arrimaha bulshada oo la weydiiyey siyaabaha loola macaamili karo soo ifbaxa ururka Daacish ayaa ku jawaabay.
Well, we're dealing with it in all kinds of ways. There is the military battlefield. Where we have rolled back a lot of their advances and where
bombing raids. Waxaan u maleynayaa siyaabo kala duwan sida dagaalka dhinaca militariga ee dhulka ka socda, taasoo keentay inaan dib u celinno dhaqdhaqaaqooda oo haatanna ay soo shiki karin, iyadoo sidoo kalena weerarada ay ciidamadu qaadayaanna ay soo bateen, kuwaasoo saameyn dhaliyey isla markaana ah kuwa matalaya bahwadaagta Carabta iyo isbahaysiga kale ee Carabta, iyadoo dhinaca kalena dagaalka dhinaca xogta iyo warbaahinada uu yahay qayb aan anigu ka shaqeeyo. Tan iyo markii uu soo baxay ururka Daacish hal sano ka hor, waxaana jiray dhinacyo badan oo ku soo biiray dagaalkan, iyadoo dalalka Carabta ay iskood u samaysteen ama isu abaabuleen xarumo u gooni ah oo ah dhinaca isku xirka bulshada, sida dalalka Urdun, Masar iyo Sacuudiga. Sida la ogyahayna, waxaan xarun la yidhaahdo iswaab aan ka samaynay dalka isu taga Imaaraadka Carabta, taasoo ah iskuday weyn oo aan u malaynayo in uu soo jiidan karo dad kaleeto iyo dalal kale inay samaystaan xarumo la mida tan oo kale.
Endeavor which I think will inspire other people in other countries to create similar centers.
Ururka Daacish ayaa inta badan xoogga saara inuu dhalinyarada u dagaalanto ku gaaro dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada. Haatan waxaa soo baxaya dadaallo dalal badan ay doonayaan in ay wax kaga qabtaan awoodda ururka Daacish ee dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada, waxaana ka mid ah xarunta Sawaab oo saldhiggeedu yahay dalka isudaga Imaaraadka Carabta. Kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan dhinaca diblomaasiyadda iyo bulshada Richard Stengel ayaa la weydiiyey waxa uu yahay hadafka xaruntani.
It's a joint Emirati American project that will then help coordinate among the coalition partners to create content messages that counter Daesh's social media strength.
Waa mashruuc ay si wadajir ah u hirgeliyeen Mareykanka iyo isudhaga Imaaraadka Carabta oo ka caawinaya wadamada isbahaysiga dagaalkooda ka dhanka ah awoodda adeegsiga ururka Daacish ee baraha isgaarsiinta bulshada, iyo sidoo kaleeto in lasoo bandhigo fikrado wanaagsan oo ka dhana fikradaha khaldan ee ururkaasi uu ku gudbiyo baraha isgaarsiinta bulshada, iyo sidoo kale in lagu mideeyo xogaha iyo fariimaha isbahaysiga ka dhanka ah kooxda
Daacish.
Weeraro kala duwan ayaa xilliyadan ugu dambeeyey ka dhacay dalalka Tunisia, Kuwait, Faransiiska iyo meelo kale. Arrimahaasi waxay cabsi badan geliyeen dalal badan oo caalamka ah, kuwaas oo isweydiiyey khatarta ka iman karta weerarada kooxda Daacish. Haddaba Richard Stengel ayaa telefishinka Al-Xurra u weydiiyey in Mareykanka ay arrintaasi cabsi ku hayso.
You know, we're all potential targets. Nobody is immune, and we saw that situation in Texas where there was a kind of low.
The mountain, Bartolomeo Ayan Unai, Mijusto, Ed Arantasi Kibbut Kabaisa. Waxaadna arki kartaa dhacdadii ka dhacday gobolka Texas ee dalka Mareykanka oo kale oo hal qof uu kaligii weerar abaabulay. Dadka Mareykanka laftooda way ka warwarsan yihiin in dalka Mareykanka uu noqon karo bartilmaameed. Waxaanse filayaa in Mareykanka aanay xuduudihiisu baylo ahayn, kuna leeyahay hannaan uu kula macaamilo dhinaca xuduudihiisa oo horumarsan. Laakiin waxaan filayaa in dhibtu ay halkan aad uga jirto. Cid kasta dhibtaasi way ka ag jirtaa. Waxaa jira dagaalyahanno u dhashay Mareykanka oo laftooda halkan yimid. Sidaas awgeed waa dhibaato ay tahay in cid kasta ay walaac ka muujiso.
Kaasina waxa uu ahaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada Richard Stengel. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.